Ekitongole kirungamya omulimu gwo kuterekera obukadde Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Kibakaine kaweefube wa kubagawo enkola enaagobeerwanga mu kusiga ensimbi mu mirimu egy'emisingi egy'enkola kona kumulira gwa gavumenti yonna kibaita infrastructure. Kiyide ekiteeso kya mukulembeze w'eggwanga bwe yasaba nti ensimbi ezijja zikunganyizibwa ng'ez'obukadde mu bitavugama ng'ekyabakozi kya National Social Security Fund NSSF. Enkoko kweyambisibwa mu kukola emirimu gamba ng'okuzimba enguudo, okuzimba amabiri ag'amasanyalaze n'ebirala. Akwira ekitongole kino Martin Nsubuga ategeezezza nti nga batulowooza ku ky'okutwala ekiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga basaanye okwetegeeza mu ngeri y'ekikugu obwerinde obuli mu kuteeka ssente ez'abateresi mu nteekateeka bw'ezityo kibasobozese oboolyawo okwewala akabi akayinza okuleetebwa mu mbeera y'okufiirizibwa.
Kizuulidwa nti ssente zaffe zisinga zisigiddwa mu kuwola gavumenti, amagoba gazze mangi, sekita ekuze, ssente z'abantu zikuze. Naye era kizuuliddwa nti teziyambye nnyo ku by'enkulaakulana ng'eggwanga. Kye tuliko kuyiga kuteekateeka, tuzimba tutya ebyetaagisa okusobola okusiga ssente ezo mu bintu ebigenda okuyamba bannayuganda ne bannannyini ssente ezo okumala ebbanga eggwanvu. Ne bw'oba ng'ovudde mu nsi ssente zisigalawo nga zikyakuzaalira